ziko moyinu mbale ziko moyinu mbale shekarian ndipo mawa wabwino abwenzi nditu dinzabwino kukala tili pano mu Los Angeles kachiwiri mawuno patsogolo pa nsonkhano waukulu uwu ndikudza kwa nsonkhano wa sabata ikudza iyi uko ku Embassy Hotel. Ine ndikuyembekeza kukakuona ninu nonse kumeneko ndipo tonse tili pansi pa kuyembekezera kwa kukulu kuti tikakumane ndi Ambuye wathu Yesu. Kukamuona iye kumeneko, iye analonjeza kuti iye akanati azikhalapo kulikonse komwe awiri kapena atatu anali atasonkhana palimodzi, iye akanakhala ali kumeneko. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti ine ndinakumana naye iye m'mawa uno pamene ine ndimakwera mastepe a mu nyumba yoyankhuliramo iyi kuno, pamene anthu onse ndikuyembekezera kwa kukulu amayembekezera kadzusa ndikumayankhula. Ndipo nzabwino kuti ndasonkhana pano ndi inu ndikuwamvetsera apa wireless. Alipo ochuluka kwambiri muno iwo ali, ine ndinachita kupita mpaka kuzipinda zina zosanjikiza ndikukayankhula kwa ochepa. Ndipo ndaona zopempha zochuluka kwambiri, vuto la mtima ndi matenda osiyana a mʼmatupi awo. Ndipo ife tili pano tsopano kuti tiwapempherere odwala ndi osautsika. Basi pamene ine ndimafika pamwamba pa mastepe, ine ndikuyangʼana pa njonda yachikulire tsopano, iye anabwera apo kwa ine ndipo anati, "Mʼbale Branham, zaka zapitazo," iye anati, iye anali ndi vuto la mtima moyipa kwambiri moti iwo ankaganiza kuti iye akanati afe. Ndipo ndinali ndi pemphero pa iye, ndipo chisomo cha Mulungu chinamuchiza iye. Ndipo ali pano m'mawa uno atadutsa mu ma 8 ake akungosangalala. Kotero izo zikutipangitsa ife kutenga kugwira kwatsopano. Ndipo tsopano ine ndi Tudi ndikupempha mapemphero a anthu uko mu dziko la wireless chimodzimodzi nsopano. Ndikachoka mu msonkhano uno, ine ndikupita ku Ulaya mpaka uko mu Africa ndikozungulira pa misonkhano. Ndipo uku ndikupita mwa masomphenya, kotero ukakhala msonkhano waukulu kumeneko, ine ndikutsimikiza. Ndipo ine ndamverera kwa zaka kuti Ambuye akhala kufuna kuti ine ndibwerereko. Utumiki wa ung'ono wodzichepetsa wonyozeka umene iye anandipatsa ine, ine sindikuganiza kuti iye wathana nawo kwenikweni iwo panobe kumeneko. Zikuoneka ngati pakhoza kukhala pali moyo kwina kwake umene ine ndingakhoze kukawugwira mu khoka la uthenga limene iye anandipatsa ine kuti ndizisodzera nalo anthu njira yamwa machiritso a uzimu kupempherera odwala. Ndipo ndithu di ine ndikupempha mapemphero anu nonse anthu inu pano ndi iwo omwe ali kunja mwaomvetsera pa wireless. Tsopano ine ndilibe nthawi basi kuti nditenge nkhani ndikulalikirapo chimene ine ndikuyembekezera kutero akatha maminiti pang'ono kuno mu nyumba yoyankhuliramo ino, koma kungoti ndiyankhule ndi inu mphindi pang'ono kuti tidziwane. Ndipo kwa anthu kunja mu dziko, ine ndikuti ndipemphe pemphero kwa iwo akunja uko pakali pano ndi mkati muno nanunso. Ndipo ndithudi ndine wokondwa kukomana nawo abwenzi abwino onse atsopano awa omwe ine sindinayambe ndakumana nawo kale ndangofika pokomana nawo iwo m'mawa uno. Ife takhala tili ndi nthawi zazikulu mu misonkhano mu malo enawa, ine sindikumapita kunja mochuluka kwambiri panonso, ndizotangwanitsa kwambiri. Ife tikungoyesa kukhala tikutenthetsa nsewu wapakati pa Jeffersonville, Indiana ndi Tucson, Arizona, komwe ife tinasamukirako uko zaka zingapo zapitazo mwa masomphenya a Ambuye omwe anatitumiza ife uko aponso ndikusadziwa komwe ine ndinali kupita. Ndipo ambiri a inu kuno ku Clifton, ine ndinayankhula kwa inu pang'ono izo zisanachitike mu msonkhano wa ku Phoenix za masomphenya omwe anabwera, ine ndinawaona angelo asanu ndi awiri mukuundana. Ndipo ine ndikudziwa kwa omvetsera pa wireless mwina mwake ambiri a inu sindino a uthenga wa thunthu, ndipo izi zikhoza kuoneka zododometsa pang'ono kwa inu chomwe izo zikanati zitero kwa ine, koma pali aliyense yemwe angakhoze kulongosola chilichonse, inu simumasowa kuti muchite kuzilandira izo aponso mwachikhulupiriro. Ndi zinthu zomwe ife sitingakhoze kuzilongosola, zomwe ife timayenera kuti tizizilandira mwachikhulupiriro. Ife sitingakhoze kumulongosola Mulungu. Palibe munthu yemwe angakhoze kumulongosola Mulungu, iye ndi wochita mwayekha, ndipo iye ndi wamkulu ndi wamphamvu. Ife basi, ife timangovomereza izo chifukwa kuti ife timadziwa kuti iye alipo. Ndiyenu mwachikhulupiriro chathu pakulandira izo, iye amabweretsa yankho mbuyo kwa ife, ubatizo wa mzimu woyera, chimene ine nditi ndiyankhule kwa inu pa izo mu mphindi zochepa pano pa njira ya Mulungu kapena malo opembedzerapo. Ndipo malo okha omwe inu mungakhoze kumupembedzapo iye, malo okha omwe iye angati akomane nanu konse payenera kukhala. pali mpingo umodzi, malo amodzi, nthawi imodzi, anthu amodzi, mwa onse omwe Mulungu amakomana nawo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti Ambuye adalitsira uthengawo ku mitima yanu pano. Tsopano, kubwera ku Tucson, izo zinali zachilendo. Masomphenya awo poyankhula kwa inu mu dzina la Ambuye, palibe amodzi a iwo monga ine ndikukumbukira konse, mutati mumufunse wina aliyense, ngati iwo angakhonze kukumbukira nthawi iliyonse, yomwe iye anayamba wanenapo chilichonse kupatula chomwe chinali choona. Izo nthawi zonse zimachitika basi momwe iye wanenera, kuti izo zidzachitikira. Ndipo iye akuyenera kumatero molingana ndi malemba, kubwerera kwa ife mu masiku otsirizano mu utumiki wa mtunduwu. Izo zidzakhala ukadzachitika ubatizo wa mzimu woyera ndi kuyankhula mu malilime ndi machiritso a uzimu ndi zina zotero zinthu izi. Kuyika chapamwamba pa uthenga wa Chipentekoste ndi chomwe ife tikuchikamba lero, utumiki uwu wa Khristu mwini wake akutsanzilidwa pakati pa anthu ake. Ndi zinthu zofanana zomwezo zimene iye ankachita pamene iye anali pa dziko lapansi pano. Muthupi lake mkwatibwi yemwe ali gawo la iye akuchita zinthu zomwezo monga mwamuna ndi mkazake kapena mfumu ndi mfumukazi, basi usanachitike mwambo wa chikwati. Sabata ino Ambuye akalola, ine ndikukhumba kuti ndidzayankhule zina pa zimenezo uko ku msonkhano wathu wokopa anthu kuno ku Embassy Hotel. Ndikukhala ngati mudziwane nayo njira yanga yodzichepetsa yochitira izo. Nthawi ndi ola lomwe ife tili kukhalamo, ngati munthu sadziwa njira yoti apite nayo, zoti achite kapena momwe angatembenukire, iwe suli kuyenda mwachikhulupiriro aponso. Iwe ukungolingalira, iwe ukupenekera, ndipo kupenekera ndi kupita patsogolo popanda ulamuliro wovomerezeka. Kotero, ngati ife tilibe ulamuliro wenu wovomerezeka, kuti tizidziwa zomwe Mulungu anati zikanadzachitika mu ola lathu. Kodi ife tikomana nalo chotani ola lino? Ndipo ife tiyenera kuti tikomane nalo, tikudziwa mwachikhulupiriro mu mawu ake zinthu zomwe zikuyenera kuti zizichitika tsopano. Ndi chikhalidwe cha mafuko, chikhalidwe cha anthu, chikhalidwe cha mpingo ndi zina zotero, ife tiyenera kuti tizizidziwa zimenezo, ndiyeno momwe tingayendere kuti tikomane nazo izo. Ngati iwe sudziwa momwe ungachitire izo, iwe basi, zomwe ife tinkakonda kuzicha za mtundu wa mwachisawawa. Kungodumphiramo, ukuyembekeza kuti zikhala pano, kuyembekeza ichi ndi kuyembekeza icho ndi kodi zitero. Koma Mulungu samafuna kuti ife tizichita izo. Iye amafuna kuti ife tizidziwa zomwe iye ananena zokhudza tsiku lino. Ndiyeno tizikomana nazo izo mwachikhulupiriro, chifukwa iye anati izo zikanati zidzakhale mwanjira imeneyo. Ndiye ife tidziwa kuti ndinoona. Ndiye chifukwa inu mulibe mawu a munthu wina pa izo. Inu muli ndi mawu ake azomwe ife tiyenera tizichita. Ndipo ife tikuyembekeza kuti Atate athu akumwamba apereka izi kwa ife sabata lino. Tsopano ine ndikupepesa kuti ine ndinadukiza pa zomwe ine ndimanena mphindi zingapo zapitazo zakubwera ku Tucson. Ndipo ine ndinkaganiza mwini wanga kuti awo anali mathero a moyo wanga. Ine ndinkaganiza palibe wina akanakhoza nkomwe kupilira nako kugwedeza uko kwa chikhalidwe icho chomwe chinachitika mu masomphenya aja mmawa uwo pafupi 10 koloko kwathu, yemwe akanakhoza nkomwe kukhala moyo zitachitika izo. Moti ine ndinabwera ku Tucson kupanga zokonzekera ndi mwana wanga, za mkazi wanga ndi ana kuti adzapite ndi iye, ine ndikadzakhala nditapita, chifukwa ine ndinkaganiza awo anali mathero anga. Ndipo ine mu Phoenix ndi mwambiri mu misonkhano izo zisanachitike, ine ndinakuwuzani inu basi momwe izo zikanati zidzachitikire. Chabwino, miezi pang'ono pambuyo pake, ine ndinali uko mu Sabino Canyon mawawina, kumwe kuli kumpoto chabe kwa Tucson. Ine ndinali ndili uko kukapemphera. Ndipo pamene ine ndinali kupemphera, ine ndinali ndi dzanja langa nditalikweza m'malele ndikuti, Atate, ine ndikukupemphani inu kuti inu mwanjira ina mundithandize ine, ndipatseni ine mphamvu zakwa ola lomwe ine tsopano ndikukomana nalo. Ndipo ngati ntchito yanga yatha kuno pa dziko lapansi, ndiye ine ndiyenera kuti ndibwere kwa inu. Ndipo izo sikuti ine ndikudandaula nako kubwerako, koma ine ndikudziwa kuti inu muli samalira banja langa. Ndipo ine ndikungopempha nyonga zofunika pa ola ili. Ndipo china chake chinakhudza dzanja langa. Tsopano, omvetsera pa wireless, izi zikhoza kuoneka zachilendo zomwe ndanenazi, koma ndizoona. ndipo Mulungu ndiwo weruza wanga. Ine ndinayangana mudzanja langa, ndipo umo munali lupanga. Linali ndi chotetezera kugawo la chigwiriro. Ndipo chigwiriro chopachoka chinali chopangidwa ndi ngale. Ndipo basi chinkangooneka monga mwa mtundu onga wa golide kugawo la chigwiriro. Ndipo mpeni opaoka unkaoneka ngati iwo unali monyezimirirapo. Oh, china chake chonga chrome, kapena china chake chikunyezimira mudzuwa. Sopano, apo inali pafupi 10 kapena 11 koloko mmawa pamwamba pomwe pa phiri. Inu mukhoza kulingalira momwe munthu yemwe ine ndikumverera kuti ndili mu malingaliro olondola. Akana atamverere atayima apo ndi lupanga lopanda kuchokera, anthu ali kutali mailosi ndi mailosi. Ukuligwirizira ilo mudzanja lako. Ine ndinali mverera ilo, ndinalitenga ndipo ndinawugwedeza mpeniwo mbuyo ndi mtsogolo. Ndipo bwanji, ilo linali lupanga. Ndipo ine ndinayang'ana pozungulira, ine ndinati, chabwino, tsopano izo zikanakhoza kuchitika motani nkomwe. Pano, ine ndili nditayima pano apa, pomwe, ndipo palibe aliyense alipo kwa mamayilosi ndi mamayilosi. Ndipo kodi ilo lachokera kuti. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndikulingalira mwina mwake ndi Ambuye akunduza ine kuti ndi nthawi yanga yothera. Ndipo liwu linayankhula ndipo linati, ili ndi lupanga la Ambuye. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, lupanga ndiye ndila monga mfumu kwa onyamula lupanga. Inu mukudziwa momwe zinkachitikira mu England ndi kumalo osiyana, ine ndinaganiza, icho ndi chomwe ili ntchito yake kwa onyamula lupanga. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, mwina mwake ine ndikuyenera kuti ndizikayika manja pa anthu. Kapena, ine ndinali ndi mitundu yonse, malingaliro a umunthu akhoza kukhala atasokonezeka onse. Inu mukudziwa, iwe sumadziwa malingaliro athu ndi amalire, ake ndi opanda malire. Kotero, ndipo pamene ine ndinali, izo, ndiye ilo linachoka mdzanja langa. Ndipo ine, sindinadziwe komwe ilo linapita, linangosowa. Bwanji, ngati munthu sakanakhonza kumvetsa pang'ono pokha pa zinthu za uzimu, iwe ukanakhonza kupenga monga choncho. Iwe ukanakhala utayima apo ndi kumadabwa zomwe zachitika. Ndipo iye anati, masomphenyawo sikutha kwa nthawi yako, iwo ndi autumiki wako, lupanga ilo ndilo mawu, zisindikizo zisanu ndi ziwiri zitsegulidwa, zinsinsi za... Ndiyeno, masabata awiri zitachitika izo, kapena miezi iwiri kani, zitachitika izo, ine ndinali uko mupiri ndi gulu la nzanga, pamene izo zinachitika. Angelo asalunda awiri one kabwino basi, monga inu mwaimira apa, anabwera kusesa pansi kuchokera kumwamba, miala mumapiri inakudubuzika ndi kutsika nalo mapiri, ndipo anthu omwe anali atayima pamenepo anali akukuwa ndi kumapitiliza inu mukudziwa, ndipo fumbi likuuluka ponse ponse. Ndipo pamene izo zinatero, iye anati, bwerera kwanu. Sopano zikakhala kuti ngelo aliyense akakhala ali chimodzi cha zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Zomwe zili pa tepi, ndipo bukulo litulutsidwa posakhalitsa kwambiri, pokhala kuti tsopano likukonzedwa galamala. Monga inu mukudziwira, galamala yanga si yabwino kwambiri. Ndipo anthu sakanati, inu mukuyenera kukhala anthu omwe mumandikonda ine, ndi kumadziwa momwe mungamandimvetsere ine pa galamala yanga. Koma wa theology wina akundikonzera ine galamalayo, ndipo akuchotsamo zonse za chabwino, mwina mwake ine ndinanena mawu olakwika pamenepo. Ine sindikudziwa nkomwe. Kotero ine ndinamumva wina akuseka, kotero ine ndikulingalira kuti galamala siyo londola. Koma monga bambo wachi dachi, inu muzinditenga ine pa zomwe ine ndikutanthauza, ndipo osati zomwe ine ndikunena mwina mwake. Ndipo ndibamini tatatu oka tsopano ine ndauzidwa kuti tifike potseka pa program. Tsopano inu anthu okondedwa uko mudziko la wayilesi, ndi inu omwe muli odwala ndi osowa muno mwaomvetsera. Kodi inu mungangoyika na manja pa wina ndi nzake tsopano, pamene ife tikukhala ndi mawu awa apemphero kwa odwala. Sopano Yesu anati utumiki wake wotsiriza kwa mpingo. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo omwe akhulupirira. Iwo omwe akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Okondedwa Atate akumwamba, ife tili ngati ana lero, ife tikumvera zomwe inu munati tizichita. Ife tikuyika manja pa zopempha zonse za palamya izi. Inu mukuwaona iwo uko mudzikoli kunja uko, momwe iwo alili osowa, akuvutika. Inu mukuwaona iwo pano, omwe ali osowa, akuvutika. Ndipo ife tikuwapereka iwo kwa inu, Mulungu okondedwa. Ndi chikhulupiriro ichi mu mawu anu, momwe inu munati, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo omwe akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa udwala, iwo adzachira.
Grant it, Lord, in Jesus Christ's name. Amen.
Perekani izi Ambuye mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Zikomo inu mbale Shekarian, nditu ndi mwai waukulu kubwelera kachiwili pakuulutsaku kuti ndidzayankhule kwa ena abwenzi anga uko mu dziko la wireless chimodzi-modzi ndi omwe ali pano. Ndipo ndithudi ife tikufikitsira kuitanira uku kwa inu kuti mubwere ku Embassy Hotel mawa madzulo kuti mudzapempheleredwe. Ndipo osati izo zokha, koma mwabweretse iwo omwe ali ochimwa ndi iwo omwe ali obwerera mbuyo. Ngati ife titi tidzangokhala ndi pemphero pa odwala, ndipo ife timamuona Mulungu mosalekeza akuchita zozizwitsa zazikulu, koma izo ndi zachiwiri. Chinthu chachikulu ndi kuti upulumutsidwe, kudzazidwa ndi mzimu wa Mulungu, zomwe ine nditi ndiyankhule kwa inu pafupi mu mphindi zochepa zokha pano. Ndikukwanira kwa momwe ife tiyenera kukhala odzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo machiritsa auzimu kawiri-kawiri amakopa chidwi kwa anthu ndi kuabweretsa iwo mukukhalapo kwa Mulungu, pamene Mulungu akuchita china chake chimene iwo amadziwa kuti ndi chabwino, izo sizimamvetsedwa ayi. Ife sitingakhoze kusonyeza mwakachitidwe momwe izo zimachitikira. Mulungu amachita izo mwanjira yake yomwe yayikulu. Ndiye izo zimakopa chelu cha anthu podziwa kuti kulipo kukhalapo kwa mphamvu pena pake yomwe ingakhoze kuchita china chake chomwe chili chopitirira kumvetsa kwa umunthu. Ndipo izo zimawapangitsa iwo kuti aziyang'ana kwa mwana wankhosa wa Mulungu. Ndipo nthawi zonse machiritsa auzimu ine ndimauzidwa, ndipo ine ndikukhulupirira mwini wanga kuti pafupi pakati pa 60 mwina mwake ndi magawo 70 pa zana a utumiki wa Ambuye wathu anali pa machiritso auzimu. Ndipo iye ankachita izo kuti awakope anthu. Ndiye pamene iwo anali apo, iye anati, kupatula inu mutakhulupirira kuti ine ndine iye, inu mudzaonongeka mu tchimo lanu. Tsopano machiritso auzimu ndi khadi lalikulu lokokera kuti uwafikitsire anthu poyang'ana kwa Ambuye Yesu. Ndipo Dr. F.F. Bosworth, yemwe ambiri a inu munali abwenzi ake, ndipo munkamudziwa iye, ndipo utumiki wake unatanthauza mochuluka kwambiri kwa ine ndili mtumiki wang'ono. Ine ndinayamba kupita mu misonkhano yanga, ndipo ine ndinakomana ndi mʼbale Bosworth. Iye ankakonda kunena kuti machiritso auzimu ndi kuyankhula kwa kung'ono kwa khambi tsopano. Iye ankati, machiritso auzimu ndi nyambo pa mbedza ya nsomba. Anati, inu simumaisonyeza nsomba mbedza, inu mumaisonyeza iyo nyambo, ndiyeno iyo imatsatira nyambo yomwe iyi pa mbedzayo. Kotero, ndi chimene ife tikuyesera kuchita, ndicho chathu ife, cholinga chathu ndi kuti tiwatengere anthu kwa Ambuye Yesu Khristu, ndipo iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kotero, ngati iye anali mchiritsi mu masiku apitawo, iye ali mchiritsi lero. Umboni wandekha basi ine ndisanati ndiwapempherere odwala uko mu dziko la wireless. Anali masiku angapo apitawo ine ndinali nditakhala mu mapili, komwe chinthu chachikulu chinali chitachitika pamaso pa abale 15 kapena 20 mmenemo, komwe ngelo wa Ambuye anabwera motsika kwambiri. Ndipo kuwala kwa kukulu kukuluka ngati nyenyezi kunaphulitsa pozungulira mu mapiliwo, ndipo miyala ikuuluka kwa mapazi 200 kapena kuposa kudutsa pa malowo ikudula nsonga za mitengo, ndipo ine ndinali nditayima pansi pa iko komwe. Ndipo ine ndinawauza iwo mphindi zingapo zokha izo zisanachitike, zikanakhala zilipo uko ndi zomwe zikanati zichitike. Moona, izo zinanenedwa dzulo lake. Ndipo amuna onse awa akuthamangira pansi pa magalimoto ndi chilichonse poyesera kuti athawe. Iwo sankadziwa chifukwa chomwe izo zinali kuchitika. Ndipo iye anayankhula, ndipo ananena zomwe zikanati zidzachitike mwansanga kumene pambuyo pake. Nditakhala pa mwala wina uwo apo, apo pomwe, pamene iye anali ataonekera. Ine ndinali ndi mzanga yemwe anali ndi ife, yemwe anali atabwera uko kuchokera ku Minnesota. Abale ake ali pano mmawa uno, ndipo ine sindikutsimikiza, koma kuti iye akhoza kukhala ali pano mu zipinda zapamwamba zinazi. Iye anali Donovan Wirtz, ndi mnyamata wabwino wa Chilutera, yemwe anali atangopereka moyo wake kwa Khristu, ndipo anali atadzazidwa ndi mzimu. Nyamata wodzichepetsa kwambiri wachi German pafupi usinkhu wa zaka sate banja ana awiri kapena atatu ang'ono. Iye anasamukira uko mu Tucson kungoti adzakhale oyandikana ndi ife komwe 3 kapena 400 anasamukirako kuti akakhale oyandikana nawo. Kotero iye, ndipo ndine okondwa kuti ndili nawo oyandikana nawo choterowo. Iwo amanditsatira ine ulendo wonse kuchokera ku South Africa ndi kulikonse amakhalapo. Basi kuti azikhala pafupi ndikumaona ali nane ndi kuti azikhala ndi ine ndikumakondwera nazo zisangalatso za Ambuye. Munthu odzichepesa choteroyo ine sindinali kumuzindikira konse iye mochuluka kwambiri. Ndithudi anthu omwe ine ndimawadziwa ndikuyanjana nawo amakhala ngati mʼbale wanga yemwe mlongo. Ine ndimawapenya iwo ndikumverera ngati ine ndikuganiza kuti iwo akuchoka panzere ndikuatengera iwo kumbali imodzi ndikuyankhula nawo chifukwa ine ndimawakonda iwo. Ife tikufuna kuti tidzakakhale ku ulemerero limodzi. Ndipo nthawi zina mwina mwake mu misonkhano inu mumaganiza kuti ndimayankhula mwaukali kwa inu. Izo sizochokerapo, izo sizili chifukwa chakuti ine sindimakukondani inu, koma izo zimabwera kuchokera mu mtima mwanga chifukwa ine izo ziyenera kuti zizikhala mwa njira imodzi yokha. Ilipo njira imodzi yokha yoti uzimutumikira nayo Mulungu, ndipo ife tiyenera kumakhala mu njira yake, zilibe kanthu chomwe maganizo athu ali. Njira yake. Ndipo ine ndinazindikira Donovan pansonga ya kumanja ya khutu lake inali yotupa mwina nthawi zitatu makulidwe ake, ndipo linkaoneka lofiira kwambiri. Chabwino, tsopano poganiza mwina mwake pokhala kuti anali uko mu chipululu kwa masiku angapo komwe ife tinakhala tili kuti mwina iye anali atabayidwa ndi kaloga mu khutu lake, koma nditaligwira dzanja lake ine ndinapeza kuti iyo inali kansa. Kotero ine ndinati kwa Donovan, ine ndinati, Donovan, kodi iwe, kodi izo zakhala zili motalika bwanji pa khutu lako, kungokhala ngati kumuponyera iye kumbali, ngati kuti ine sindimadziwa. Ine ndinati, ndi utali otani mumwe izo zakhala zili pamenepo, Donovan, iye anati, mbale Branham, pafupi miezi 6, iye anatero. Ine ndinati, bwanji iwe sunazinene izo kwa ine, iye anati, oh, ukuonani inu otangwanika kwambiri, anati, ine sindimafuna kuti ndichite izo, anati, ine ndimangoganiza mwina mwake nthawi ina Ambuye akanakuuzani inu. Kotero ine ndinati, kodi iwe ukuzindikira chomwe icho chili? Iye anati, ine ndili nalo lingaliro labwino. Ine ndinati, uko nkulondola. Ndipo mmawa wachiwiri mosapitirira apo nditamugwira nyamatayo pa dzanja, mmawa wachiwiri apo panalibe ngakhale chipyera pa khutu lakelo. Izo zinali zitapita zonse kwa thunthu. Nthawi zambiri ife timakanikiza ndikuyesera kuti tifike ku izo kapena onani ndi zizindikiro izi zidzamutsatira wokhulupirira. Iwo sananene kuti ngati iwo ati adzawapempherere wodwala, ngati iwo adzayika manja pa odwala iwo adzachira. Ife tiyenera tizikhala nacho chikhulupiriro ifeeni mu zomwe ife tikuchita. Chabwino. Kotero tsopano Donovan mwina mwake ali pano, inu mukomana naye iye, iye akhala ali pano, ngati iye sali pano mmawa uno mu zina za zipinda zapamwamba zinazo, inu mukomana naye iye, ndipo iye audziwa umboniwu. Ndipo ine ndinganene chiyani chinanso, ine ndikukhulupirira Luka kapena Yohane mmodzi anati, dziko sikanakhoza kugwira kusunga mabuku omwe akanakhoza kulembedwa azomwe iye wachita pakati pa anthu mu masiku otsiriza ano. Momwe wodwala achiritsidwira zidakwa kuomboledwa mwa zikwi za iwo ndi mitundu yonse ya matenda ndi zosautsa. Tsopano inu uko mu dziko la wayilesi chimodzimodzi kuno, ine ndagwirizira pano tsopano zopempha zambiri zodzadza mʼdzanja zomwe zabwera pa telefoni mmawa uno imayimba mosalekeza kuyambira pomwe takhala tili kuno. Ndipo kotero ife zopempha 196 zabwera mmawa uno ndi foni kuyambira pomwe takhala tili kuno. Kotero tiyeni ife tilumikizane mu pemphero tsopano pamene aliyense kulikonse komwe inu muli uko mu dziko, ikanani manja pa wina ndi mzake ngati inu muli okhulupirira. Ngati si choncho, ikani dzanja lanu pa Baibulo kapena china chake kunja uko pamene ife tikupemphera kuno ndi uko. Okondedwa Atate akumwamba, umboni waung'ono wa Donovan Words kumodzi chabe pa zikwi. Ambuye zomwe inu mwachita mwachisomo kwambiri. Ine ndikupemphera kuti inu muyang'ane pansi mu mitima ya anthu konse pano ndi mu dziko la wayilesi. Ndipo mulole iwo aliyense achiritsidwe. Mulole woyipayo awasiye iwo. Ndipo mulole iwo awomboledwe kuchokera ku zosautsa zawo zonse. Perekaniza Atate mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Ife tikupempha izi. Amen. Ziko moyino Ambuye. Chabwino, izi ndi nthawi zitatu za ine pano mawa uno. Mai, ndipo inu mukudziwa zanenedwa kumene kuti ife tiyenera tichoke mchipinda chino pafupi maminiti 12, 14 kapena china chake. Ndipo oyang'anira anati ndi ndani ali mchipinda china icho. Ndipo iwo sakhoza kupereka zakudya zili zonse. Zakudya zathu zatalikitsidwa, ife takhala nako ndi kuperekera kochuluka inu mukudziwa. Kotero ife tilokondwa kwambiri kuti ife takhala nalo phwando lalikulu la uzimu, monga ine ndingalitchulire ilo mawa uno kuno ndi gulu labwino ili la amuna. Ine ndikufuna kuti nditchule kuti ife tili misonkhano kachiwiri mawa madzulo uko ku embassy. Tsopano ife tidzakhala tikupempherera odwala uko ndipo tikuyembekezera Mulungu kuti akakomana nafe. Ndipo ine ndabwera kuti ndidzayikepo gawo langa utumiki wanga pakuupangitsa zonse zomwe ife tingakhoze msonkhano uno kuti ukhale upambana. Osati opambana chifukwa ndi misonkhano yathu, koma opambana kwa anthu pomupeza Yesu Khristu ndiko kupambana. Misonkhano iliyonse zilibe kanthu momwe ife timutamandira Mulungu ndi zinthu zazikulu zingati zomwe ife tikuziona iye akuzichita, nthawi zingati iye akuyankhula kwa ife mu mzimu ndi zina zotero. Kupatula ngati patakhala china chake chomwe chakwaniritsidwa, miyoyo ina itabweretsedwa mu ufumu. Ndipo mbale Shekarian tsopano wapanga kumene neno lenileni posachedwa pa la zomwe iye amaganiza za masiku awa omwe ife tili kukhalamo. Ine ndikukhulupirira moona izo ndi mtima wanga wonse kuti ife tikukhala kumene pa nthawi yotsekera basi mu mitunzi ya usiku. Dzuwa lapita patsogolo patali, ndipo pamene ife tikuona zinthu zikuchitika momwe izo zilili lero, bwanji ndi zovuta kunena zomwe kambado kenako kati kabweretse. Masiku pang'ono apitawo, mungondolola ine ndikupatseni inu kankati kenakake kakang'ono. Iwo wanapanga chiwerengero ku Arizona konse kumene ine ndikukhala mwa masukulu onse. Iwo anawapatsa ana mwa kusadziwa kwa iwo kuyesa kwa maganizo. Ndipo talingalirani chiyani kuphatikiza masukulu apamwamba ndi masukulu a galamala, uko kunali magawo 80% ana akuvutika ndi kupelewera kwa maganizo. Magawo 70% a iwo analionera television. Mwaona kuipa izo zangozembetsedwera pa ife. Ndipo ife sititi inu mumadabwa chifukwa chomwe izo zimabwerera. Inu mukhoza kulimva liwu la Mulungu likukuwapo motsutsa izo. Ndipo apobe kuno ife timazipeza tokha titakoledwa mu izo. Ndiloleni ine ndikupatseni inu china chake chonjenjemeretsa. Mwaona si onse omwe anena kwa ine Ambuye Ambuye ati adzakaloe umo, koma iwo omwe amachita chifuniro cha Atate anga. Chifuniro chake ndi mawu ake. Ife tikhoza kukhala achipembedzo kwambiri kumene kukhala nazo nthawi zazikulu kumafuula kumalumpha mu misonkhano iyi chomwe ife tili. Ine sindikufuna kuti ndikhale wotsutsa, koma ine ndili nayo ntchito yoti ndiyichitire kwa Mulungu. Ndipo ntchito imeneyo ndikuti ndikhale wodzipereka ndi kumanena zomwe iye akufuna kuti ine ndizinena. Ndipo ine ndine woyamikira ndithu chifukwa cha chaputala cha ku California omwe apilira nane mu zondikhudza zanga. Ngati ine sindingayankhule zondikhudza zanga, ndine wachinyengo. Ndipo tsopano ine sindili mkomwe woona mtima ndi inu. Ndipo ngati ine sindingakhale woona mtima ndi inu, ine ndingakhale bwanji woona mtima ndi Mulungu? Chifukwa ine ndimakuonani inu ndipo ndimayankhula kwa inu. Ndithudi ife timateronso kwa Mulungu ifenso, koma ife tiyenera kuti tizikhala wodzipereka kwenikweni ndi woona mtima kwa wina ndi mzake. Fetili ndithudi mu woyipa, mbado woyipa. Ndipo kodi inu munayamba mwayimapo, ndiloleni ine ndikupatseni inu chiwerengero chapang'ono chokha. Si onse omwe anena kwa ine Ambuye Ambuye ati adzalowe, koma iwo omwe achita chifuniro cha Atate anga. Yesu ananena pa dziko lapansi, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse, osangoti pano ndi apo mawu, koma ndi mawu onse. Anali mawu amodzi osakhulupiriridwa a Mulungu, amalamulo a Mulungu, omwe anayambitsa imfa, chisoni ndi matenda aliwonse ndi kupweteka kwa mtima kuponya mawu a Mulungu, mawu amodzi. Ngati iye anautengera mtundu wa anthu ku imfa pakuponya kusakhulupirira mawu amodzi ndithudi. Koma iye anati izo zikanadzachitika. Satana anati ndithudi izo sizitero, koma izo zinatero. Kotero ife tiyenera kuti tizisunga mawu aliwonse a Mulungu. Ndipo ngati umunthu ndi kuvutika konse uku ndi zinthu zomwe zinachitika pa mtundu wa anthu pakusokoneza kapena kusawakhulupirira mawu amodzi, ife tibwerera bwanji powaphonya amodzi, ngati izo zinatengera mtengo onse uwu, ngakhale moyo wa mwana wake. Ambiri ali oyitanidwa, apang'ono ali osankhidwa. Ine sindingakhoze kutenga nkhani kuchokera apa, koma chifukwa ife tilibe nthawi, koma kuti ndingokusiyirani inu china chake. Tiyeni ife tiganizire za ine ndinapita tsiku lina ndi mʼbale Shekarian, komwe iwo anali kupanga hybrid ng'ombe. Ndipo ine ndinaona mu laboratory momwe mʼbale Shekarian ananditengeramo ine, ndipo iwo anamiza mu mumuna wa ng'ombe yayimuna pang'ono pokha, konga kachida kakang'ono ka mtengo wa machesi. Ndipo anatungamo gulu la umuna umenewo, ndipo anawika iwo pansi pa galasi ili lomwe linazikulitsa izo nthawi mazana. Ndipo apo panali nyongolosi zazing'ono zikulumpha umo mu umuna uwo, chimene ife tikudziwa nyongolosi zimabwera kuchokera kwa yamphongo, ndipo dzira limachokera kwa yayikazi. Ndipo ine ndinamufunsa wa zamankhwala apo, ine ndinati, ndi chiyani chomwe chikupangitsa kulumpha kwa kung'ono uko monga choncho? Iye anati, ndito ting'ombe ta mphongo ndi tathazi, mwaona? Ndipo ine ndinati, mudontho lali ng'ono ilo? Iye anati, eya. Ine ndinati, mwina mwake ndiye mu umuna onsewo mungakhale muli mamiliyoni a iwo. Iye anati, oh, eya, mwaona? Ndipo ine ndinayang'anitsitsa. Tsopano pamene chinthu chopambana ichi chimafika pochitika, pamakhala dzira limodzi likuyembekezera nyongolosi imodzi kuchokera mu miliyoni iyo. Ndipo palibe mmodzi yemwe angadziwe kuti nyongolosi imeneyo nditi, kapena dzira liti lomwe ilo lili. Ngati inu mungayang'ane kubadwa kwa chilengedwe, ndi chinsinsi mochuluka kuposa kubadwa kuchokera kwa namwali. Chifukwa mu umuna uwu pamakhala mmodzi mkati umo yemwe anakonzedweratu kuti akhale moyo, ndipo ena onse awo adzafa. Ndipo si woyamba kukoma nawo ayi, ndi woyamba kubwera palimodzi ndi dziralo. Mwina dziralo likhoza kutulukira kumbuyo kwa umuna kapena pakati pa umuna, nyongolosi ikhoza kuchita chimodzimodzi dzira. Nyongolosi imakwawira kukalowa mu dziralo, ndipo timichira tating'ono timathothoka paito. Ndipo pamenepo pamayamba msana. Pamakhala imodzi yokha mu gulu lonse ilo la million yomwe iti ikwaniritse izo. Imodzi yokha. Ndipo izo zimapangitsidwa ndi mphamvu ina yosadziwika kwa munthu. Komabe ndinu aliyense ofanana. Iliyonse ya nyongolosi zimenezo ndi zofanana basi. Chinthu chomwecho mwa zinyama, chinthu chomwecho mwa munthu. Iyo imapangitsidwa ngati uyo ati adzakhale mnyamata, msungwana, wamutu ofira, wamutu wakuda, kapena chiyani. Izo zimapangitsidwa ndi Mulungu. Zonse izo zimaoneka zofanana mwachilengedwe, koma pamakhala mmodzi mmenemo yemwe amadzozedwera kumoyo, mmodzi pa miliyoni. Komabe zina zonse za izo nzofanana. Pamene Israeli ankachoka ku Igupto, iwo analipo pafupifupi anthu 2 million anachoka pa nthawi yomweyo. Aliyense wa iwo anaumva uthenga wa mneneri. Aliyense wa iwo analiona lawi la moto. Aliyense wa iwo anabatizidwira kwa Mose mu nyanja yofiira. Aliyense wa iwo anafuula mu mzimu. Anayimba nkhocho ndi kumathamanga chokwera ndi chotsika nalo gombelo ndi Miriamu pamene Mose ankayimba mu mzimu. Iwo aliyense anamwa kuchokera mu thanthwe la uzimu lomwelo. Iwo aliyense ankadya mana atsopano usiku uliwonse. Aliyense wa iwo koma panali awili anakafika ku dzikolo, mmodzi pa miliyoni. Kodi yeselolo linali chiyani? Iwo onse ankamwa mu thanthwe lomwelo, iwo onse ankadya mana a uzimu omwewo momwe ife tikudyera mawu uno. Koma kuyesa kwa mawu kunatsimikizira izo. Pamene izo zinafika ku nthawi ya Kadesh Barnea, pamene iwo anauyamba wa ku dziko lolonjezedwa, ndipo iwo sakanakhoza kupitako mpaka iwo atayesedwa ndi mawu. Ndipo onse khumi enawo anabwerera ndipo anati, ife sitingakhoze kulitenga ilo. Anthuwo ali ngati, ife tili ngati ziwala kwa iwo, mzinda wawo waukulu wa mumpanda. Kutsutsako ndi kwakukulu kwambiri. Koma Yoswa ndi Kalebu anawatontholetsa anthuwo, iwo anati, ndife oposa agonjesi kuti tichite izo. Chifukwa, Mulungu anati, iwo asanachoke ku dziko lolonjezedwalo, ine ndakupatsani inu dzikoli. Ine ndalipereka ilo kwa inu, ndilanu, koma apo panali mmodzi pa miliyoni iliyonse. Alipo pafupifupi mamiliyoni mazana asanu otchedwa a Khristu mu dziko lero. Ndipo tsiku lililonse limathetsa kambado. Ndipo tsopano bwanji ngati mkwatulo ukanati ubwere lero, ndipo anthu 500 konsekonse akanati atengedwere mu mkwatulo. Inu simukanati mudziwe nkomwe kapena kuziona mu pepala zakuti iwo apita. Ndipo kudza kwa Ambuye ndi kudza kwa chinsinsi. Iye adzabwera ndi kudzawa bapo. Iwo adzakhalapo apang'ono chotero. Mpaka basi monga momwe izo zinalili mu masiku pamene ophunzira anamufunsa Yesu. Nchifukwa chiyani alembi amanena kuti, kuti Eliya ayenera kudza poyamba, iye anati, iye anadza kale, ndipo inu simunazidziwe nkomwe izo. Kodi inu munayamba mwaganizapo zomwe anthu anachita? Iwo anapita akukhulupirirabe kuti mo kuti Eliya anali mkudza, ndipo iye anali pakati pawo pomwe, ndipo iwo sankazidziwa izo. Chomwecho izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Iwo adzachita naye iye chinthu chomwecho basi. Mzimu wa Mulungu uli pano. Chabwino, kodi ife tichita nao chiyani iwo? Kodi ife tizidya mana ndi zina zotero ndipo osamasunthira mwamba mopitilira pamene ife tikukula? Kodi inu munayamba mwazindikirapo mbewu, monga mbusa Pitts anali kuyankhula mphindi zingapo zapitazo, ndi momwe mbewu imapitira mu nthaka, mumakhala mbewu zambiri mu nthaka umo. Pamene Mulungu anasunthira pa madzi ndi kuwala, ndipo kuwala kunatulukirapo, kukhalapo koyamba kwa Mulungu. Kuwala koyankhulidwa kunadza ndi mawu a Mulungu, ndipo mawu a Mulungu ndi chinthu chokha chomwe chili kubweretsabe kuwala. Ndipo pamene madzi anapita mbuyo, mbewu zinali kale zili mu nthaka. Ndipo kuwala kunangobweretsapo mbewu zomwe zinatsalira ndi nyongolotsi mkati mwa izo zinatulukirapo. Mulungu akupanga chilengedwe chake. Ndipo tsopano pa mawa wa Easter, apo panali kuwala kwina komwe kunakhuza dziko lapansi. Pamene mzimu woyera unaperekedwa, ndipo iwo unaperekedwa kuti ubweretse kuwala kwa mbewu izo zomwe Mulungu mwakudziwiratu kwake anazidziwa kuti zikanadzakhala zili pano pa dziko lapansi. Monga iye anadziwira mbewu yoyamba ya chilengedwe, iye amadziwa komwe mbewu ya uzimu ili. Thupi lanu linali lili pano pomwe pa dziko lapansili, pamene Mulungu analibweretsa koyamba dziko lapansi mukukhalapo. Ndife gawo la dziko lapansi. Ife tinali mkati mmenemo. Ndipo mwakudziwira tu kwake, iye ankadziwa ndende. Yemwe akanati adzamukonde iye, ndiyemwe akanati adzamutumikire iye, ndiyemwe sakanadzatero. Kudziwira tu kwake kumanena zimenezo. Ngati iko sikutero, ndiye iye si Mulungu. Iye sangakhoze kukhala Mulungu popanda kukhala wopanda malire. Ndipo ngati iye ali wopanda malire, iye amadziwa zinthu zonse. Kotero inu mumawaona anthu akupanga kulakwitsa kwawo, iwo amapunthwa pa izo. Iwo amathamanga pamwamba pa izo, ndipo iwo amaganiza ichi ndi icho. Koma izo sizimagwira ntchito bwino. Ife timaziona izo. Koma pali kugwira ntchito kwa bwino. Ndiko kupeza chifuniro cha ngwiro cha Mulungu ndi kuyima mu icho chomwe Mulungu anakuyitanirani inu. Monga mbale Jack ananena mphindi zingapo zapitazo za kumusi kuno ku Pershing Square. Chisokonezeko chonse, wina mbali iyi ndi wina mbali iyo, ndi za aza theology, ndi zina zotero. Kuti inu ngati mukufuna kuti mudziwe za theology, pitani kumusi kumeneko. Ine ndikulingalira kuti izo zili basi monga zili ku Hyde Park mu London. Ine ndinali kumeneko. aliyense anali ndi lingaliro lake lake ndi chisokonezeko cha tsiku la dziko la makono mu Babylon. Koma kodi inu munazindikira monga mbale Pitts anapitirira ndi uthenga wake wokondedwa mauno kwa ife, pamene iye anayamba kuyenda kuchoka mu pakiyo, pamenepo iye anapeza kakombo wang'ono wa Istara. Pakati pa chisokonezeko chonsecho momwe iye anazibweletsera izo kwa ife, iye analibe njira yonenera inde kapena ayi. Iwo unali moyo wa Mulungu ukuwala mkati umu, pakati pa chisokonezeko chonsecho. Iwo unali apo mwakuwala kwake, chifukwa Mulungu anali atazidzoza izo kuti zidzakhale pamenepo. Pakati pa mkangano onse, panalibe wina yemwe ankazindikira iwo. Iwo sankaona machitidwe a uzimu akewo. Ndipo momwe izo zili lero pakati pa kusonkhana kwathu konse kwakukulu ndi magulu ndi mipingo ndi zipembedzo ndi zina zotero, wina akukokera mbali iyi, ife tiyenera tikhale achibaptist kapena tikhale achipresbyteria, tiyenera tikhale ichi icho kapena chinacho. Pakati pa izi zonse pali duwa lomwe likumera, ilipo mphamvu ya Mulungu pakati pathu pomwe ikukulitsidwa pakati pa ife tonse. Tiye ntingoima ndipo tiione iyo maminiti pang'ono, ndipo tiione iyo sabata ino, ndipo tiione iyo ikufutukuka patsogolo pathu pomwe. Ife tikukhulupira kuti Mulungu achita izo, si choncho ino? Ine ndikuona kuti ife timayenera kukhala mu zipinda zapansi pano, kotero tiye ntipemphere aliyense wa ife. Wokondedwa Mulungu, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mukukhalapo kwanu, ife tikumvelera kuti ndife osakwanira kwambiri kuti tikupempheni inu. Koma inu munatilonjeza ife kuti ngati ife titi tibwere, inu simukanati mutikanize ife. Ndipo maneno a mwano awa omwe angopangidwa kumene, mwanjira iliyonse sikuti chikhale chiphunzitso mmodzi pa miliyoni, koma basi kuti tizikhala ngati tikukumbukira. Pakuti inu munati, khwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo papatiza, yomwe ikulondolera kumoyo. Ndipo adzakhalapo ochepa, omwe ati adzayipeze iyo. Pakuti ambiri ali oyitanidwa, koma apang'ono ali osankhidwa. Oh, Atate amuyaya, tumizani kuwala kwa uthenga kudusa mu mzinda uno, kudusa mu sabata ikudza iyi ya msonkhano waukulu. Ndipo ngati pangakhale pali mbewu iliyonse mwanjira ina mwakupereka kwanu komwe kwakukulu kwa nzeru, monga ndayesera kuzilongosola izo mu umuna wa champhongo ndi chachikazi, mulole izo zifike mpaka mu msonkhano waukulu, mulole mzimu woyera uwapatse iwo kuwala. Ife tikuzindikira kuti nthawi mwina mwake ili mochedwa kuposa momwe ife tikuganiza kuti iyo ili. Ife tikupemphera Mulungu kuti pamene ife tikubwera kuno, tikungokhulupirira kuti mwina mwake pali china chake pano chomwe chingakhoze kuchitidwa, chomwe chingawathandize anthu kapena kuigwira nkhosa yotsiriza iyo. Ife tikudziwa pamene khola lidzadzadza, ndiye mʼbusa adzatseka chitseko. Momwe izo zinalili monga mu masiku a Noa, pamene membala otsiriza wa banjalo anabweretsedwa mkatimo, Mulungu anatseka chitseko. Ndipo iwo anamenya ndi kuguguda, koma izo zinali mochedwa kwambiri. Wokondedwa Mulungu, iwo anali nawo mwayi. Inu munati, ine ndine khomo limenelo la kukhola la nkhosa. Ndipo kukhudza kwake nyimbo yochokera kwa Wanda Katulo, kodi 99 sizokwanira kwa inu? Koma ayi, inalipo imodzi ina. Iyo ikoza kukhala nkhosa yaying'ono yakuda, kapena iye akoza kukhala wina wake wopanda pake, akoza kukhala wang'ono wankazi kapena wamwamuna. Ife siti kudziwa komwe iwo ali, koma mmodzi wotsirizayo ayenera kuti abweremo, ndiyeno chitseko chidzatsekedwa. Oh, Mulungu yemwe mumadziwa zinthu zonse, ifufuzeni mitima yathu mmawa uno, ndipo mutitumize ife kulikonse komwe ife tingakhoze kupitako, kuti ife tikakhoze kukamupeza wotsiriza uyo, kuti chitseko chidzatsekedwe, ndipo mʼbusa akhale ali mkati ndi nkhosa. perekani za mbuye. Ngati alipo mmodzi uyo pano lero, ngati mmodzi uyo yemwe akuyenera kuti abweremo, onse omwe Atate andipatsa ine adzadza kwa ine, ndipo palibe munthu angakhoze kudza kupatula Atate anga atamukoka iye. Ndipo ngati pali kukoka kapena kumverera kwa kung'ono kuti ili likoza kukhala ola la wina wake pano mwa omvetserawa, muno kapena mzipinda zapansi kapena kulikonse komwe iwo angakhale ali, mulole iwo ayankhe, "Inde Ambuye." Ndine wang'ono olowelelayo yemwe walowelera kutali, ndi yemwe waumenyera iwo kumbali moyo wanga onse. Ine ndimamverera kuti ine ndikanati ndibwere, koma lero ine ndikukakamira kumbali ya kugonja. Ine sindingakhoze kukwera mwamba kapena kutsika, ine sindingapite kulikonse. Oh, mulole mbusa wankulu adze afikire pansi ndi manja ofewa, ndipo amubweretse mmodzi uyo motetezeka mkati, amuike iye pa mapewa ake ndi kumubweretsa iye abwelele motetezeka. Mwina mwake alipo mmodzi pano Ambuye yemwe akudwala muchikhalidwe chomwecho chomwe adotola anati palibe chomwe chingakhoze kuchitidwa. Iye wayesera zolimba kuti awapulumutse iwo, koma iye sakanakhoza kuwupulumutsa iwo. Icho chili patali kwa kufikira kwake, palibe kanthu komwe iye angakhoze kuchita. Mankhwala ake kapena mpeni wake sukanakhoza kufikira kwa icho. Koma, oh Ambuye, palibe chinthu chomwe chili kutali kwambiri kwa mkono wanu waukulu, ndipo mawu anu ndiwo mkono wanu. Kotero ife tikupemphera wokondedwa Mulungu kuti mmawa uno pamene ife tikuyankhula kwa inu kuti inu mufikira pansi ndipo mumutenga uyo yemwe akudwala ndipo sangakhoze kuzithandiza yekha, kutali ndi kufikira kwa zinthu zonse za mwa sayansi, kutali ndi adotolo, mulole iwo achilitsidwe. Perekani za Ambuye. Pamene ife tikuganizira za Davide, pamene iye anapatsidwa ulamuliro pa nkhosa zapang'ono, zapang'ono chabe, koma tsiku lina chimbalangondo chinabwera umo ndipo chinadzagwira nkhosa imodzi yaing'ono ija, ndipo anayitengera iyo kunja, ndipo chikanayidya iyo monga kansa ikhoza kudyera thupi kapena mkango waukulu. Koma Davide posakhala ndi zida mwabwino ndi mfuti kapena posakhala mwamuna walupanga, koma ndikalegeni kokha, iye anapita motsatira nkhosa imeneyo, ndipo pamene iye anayipeza chinyama chomwe chinali pafupi kuti chiphe nkhosa yaing'onoyo, iye anachipha icho ndi kugenda kwa legeni. Basi kachida kakang'ono ndi chiduswa cha chikopa ndi chingwe, ndipo koma iye anali ndi chidaliro mwa izo. Ife tilibe na matetule wankulu pakati pathu Ambuye, ife ndi anthu ophweka, tili ndi pemphero laling'ono lophweka, koma ife tikubwera mmawa uno kutsatira nkhosa ya Atate. Mkazi uyo yemwe wayenda mmisewu momvetsa chisoni, akusuta ndudu, akuyesera kuti apeze mtendere kupyolera mundudu. Mwamuna yemwe wanunkhiza galasi ndipo wayesera kumaliyika ilo mbuyo, koma mdani akumugira iye zolimba. Mnyamata uyo kapena msungwana yemwe wayesera kuti achite molondola, yemwe sakukhoza basi kupeza nyonga zoti achoke ku chinthu cholakwikacho. Ife tikubwera mu dzina la Ambuye Yesu kuti tidzayitenge nkhosa imeneyo mmawa uno. Ife tikumunyoza mdani chifukwa ndi chinthu chopweka kugenda kwa legeni pemphero, koma ife tikubwera kuti tidzamubwezere ameneyo kukhola la Atate, kuti ife tikhoze kupereka chiwerengero cha zinthu izo zomwe zaperekedwa mu dzanja lathu. Mulole mphamvu ya Mulungu tsopano ikhuze chikhulupiriro pansi mu mitima ya anthu, ndipo mulole moyo wotayika uwo ubwerere mmawa uno. Mulole mayesero a moyo uno awamasule iwo achokepo, amulole iye azipita, ndipo mulole iye azipeze ali otetezeka pa mapewa Ambuye, atanyamulidwa kubwerera kuchitetezero kachiwiri. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu nonse, mpaka ine ndidzakuoneni inu mawa. ine ndikubwezera msonkhano uwu kwa mbale Shekarian. Ichi ine ndikuyembekeza kuti inu mu kuti ine ndipeza chisomo chochuluka pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa inu kuti mukhulupirira kuti ine ndikhoza kuima pano kuti ndizikuwuzani inu china chake chomwe chinali cholakwika. Ine ndinadusa tsiku la kubadwa kwanga la 56 tsiku linalija. Uu, si utenga wabomboka lamba chabe. Ine, ndazikulupirira izi kuyambira pomwe ine ndinali mnyamata wa ng'ombe. Ndipo ngati izi sizoona, ine ndakhala ndili munthu wopusa kwambiri yemwe Mulungu anayamba wakhalapo naye pa dziko lapansi. Ine, ndaupereka moyo wanga onse pa cholinga ichi. Ndipo mundilole ine ndinene izi ndikudzipereka. Ngati ine ndikanakhala ndi mioyo 10,000, ine sindikanasintha konse lingaliro langa. Tsopano, machilitso ndi ofikirika ndi munthu aliyense. Kumbukirani, machilitso ali mwa inu. Mulungu anayika mu mtengo wa pichesi, pichesi aliyense yemwe akanati adzakhalepo konse mmenemo, pamene iye ankamudzala iye mmunda. Mwaona, inu basi, mtengo wa pichesi, kapena mtengo wa pulo, kapena mtengo wa chipatso, umango yenera kuti uzikula kuchokera pakumwa madzi munthaka. Tsopano, aliyense wa inu alinazo zokhozetsa zimenezo mwa inu kuti zikupulumutseni inu pakuti izo ndi Mulungu. Kuyambira pamene inu munabzalidwa mwa Khristu mwa ubatizo. Osati ubatizo wa madzi, ubatizo wa uzimu. Inu simumabwera mwa Khristu ndi ubatizo wa madzi, mwa ubatizo wa uzimu. Mawa madzulo ambuya akalola, ine ndidzayankhula pa zimenezo. Momwe ndi chomwe chili kachititsidwe kake kenikeni kaiwo. Ife tizakhala nazo izo madzulo kotero kuti izo sizidzasokonezana ndi iliyonse ya misonkhano yanu. Tsopano taonani, aliyense wa inu pano akuima ngati wokhulupirira. Onani, ndiye moyo umene unali mwa Khristu uli mwa inu. Iwo ukhoza, ngati inu mutati mungoziona izi, ndi ntchito ya mdierekezi kuti azikusiyani inu muli otchingidwa kwa izo. Kukuchitisani inu kungu, iye amangokusiyani inu mukhale akungu. Ndizo, onani, inu sumumadziwa komwe inu mukupita ndiye. Munthu yemwe ali wakhungu, sangakhoze kudziwa komwe iye akupita. Iye amayenera kuti afunefune kumvetsa kuchokera kwa wina wake, yemwe angakhoze kuona. Mpaka ife titakhoza kumvetsa, wina wake akuyenera kuti atiuze ife chomwe chili choonadi. Ndipo Khristu anakuferani inu, ndipo inu mwaokeledwa kuchokera ku dziko mwa Khristu. Ndipo chilichonse chomwe inu mukuchisowa chili mwa inu momwemo mwa ubatizo wa Mzimu Woyera. Sikulondola uko. Tsopano chinthu chokha chomwe inu mukuyenera kuti muzichita ndi chokungoyamba kumwamwa kuchokera mwa iwo. Ndipo pamene mtengo uli kumwa, iwo umayamba kukankhira kunja masamba ake, tumphukira take, umakankhira kunja chipatso chake chaka chilichonse. Chipatso chonse chili mu nthaka, chipatso chili mu mbewu. Ndiyangati akumvetsa izo, nerani amen. Kotero mwaona, chipatso chili mu mbewu. Ndipo mbewu iliyonse imayenera kuti izimwa kuchokera kukasupe wake. Pamene mvula ivumba, ima ipatsa mbewu imeneyo moyo kuti izimwako. Ndipo pamene iyo ikumwa, iyo imakula. Ndipo iyo imakula mpaka iyo imafika kukupuka kwa tuntu. Chimodzi-modzi monga mumwe mpingo wachitira kuyanga mumbado uno. Ndipo pamene ife tikumwa, ife timakula. Koma ngati mbewuyo ikanakumwa, ndiye mbewuyo singakhoze kukula. Ndipo ngati inu muti mungokhulupirira izo tsopano, paekha, chifukwa inu mukudziwa momwe Ambuye amachitira, amasonyeza zinthu zosiyana, zazomwe inu mwazichita, ndi zomwe simukanayenera kuzichita, ndi zina zotero mu msonkhano. Ife timayembekeza kuti Mzimu Woyera ukanagwera pa ife mmawawu ndi kuchita zoterozo pamene ife tinayimira. Koma ine ndinapitirira kuyembekezera. Ine ndikuganiza ndi gawo la manjenje kuganizira kuti zipinda zapansi amafuna kuti ife titulukemo muno, mwaona. Koma iwo akutifuna ife, ife tachedwa tsopano. Koma, kulupirirani izi ndi mtima wanu onse. Chonde teroni, ngati ine ndapeza chisomo pamaso panu, ngati munthu woona. Kulupirirani izi. Tsopano ikani manja anu pa wina ndi nzake. Tsopano penyani. Tsopano Bible silinati zizindikiro izi zidzamutsatira William Branham. Silinati izo zidzamutsatira Oral Roberts yekha. Silinati izo zidzamutsatira Mbale Cop kapena wina wake. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo ambiri omwe akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndi mphamvu ya Mulungu yomwe ili mwa inu, yomwe imaubweletsa moyowo kwa munthu yemwe inu mwayikapo dzanja lanu. Gwelo loperekera moyo la Mzimu Woyera. Okondedwa Mulungu, mu dzina la Yesu Khristu, mu mphindi yovuta ino pamene mpingo, mulole iwo ayime kachiwiri aka mopanda manjenje, ndipo mulole mphamvu yomwe inamuukitsa Khristu kuchokera kumanda, ifulumizitsire kwa iwo pakali pano choonadi cha uthenga kuti kutuma kwa Yesu kunali ngati iwo ayika manja pa odwala iwo adzachira. Mulole mphamvu ya chiwanda iliyonse, matenda aliyonse, nthenda iliyonse, kusautsika kulikonse, chinthu chozunza chilichonse chomwe chachitika kwa anthu, mulole zithawe pakali pano mwachikhulupiriro. Monga anthu okhulupirira, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano kwezani manja anu ndipo zimupatsani Iye matamando ngati inu mukukhulupirira kuti Iye akuchita izo. Okondedwa Mulungu, mwana uyu afa Ambuye kupatula izi zitachitidwa. Ine ndikutsutsa mfundo iyi mu dzina la Yesu Khristu. Mulole zimusiye mwana wosalakwayo. Amen. Tsopano madotolo ayesera izo ndipo iwo alephera. Ingo kulupirirani.